wamekuwa wakidanganya hii life,
wamekuwa wakidanganya sana,
wamekuwa wakicheka na hii life.
Yeah, wanatukuzia tu mambo tunayofanya.
Wamekuwa wakidanganya hii life,
na wakati ndiyo sasa.
Wamekuwa wakicheka na hii life.
Yeah, yeah. Watch him pick him busy. Drum natafuta, pesa natafuta, mtana shati home in spice tanikuta. Chini futi sita, moto unawaka, makali tunapika, curry bounce.
Wamekuwa wakidanganya hii life, hii life, hii life, hii life. Wamekuwa wakicheka na hii life, hii life, hii life. Wamekuwa wakidanganya hii life, wamekuwa wakicheka na hii life, wamekuwa wakisema hii ni story. Sasa wanadai sisi ni wangori, wamekuwa wakisema hii ni story. Sasa wanadai sisi ni wangori.
Checking our click, checking our watcha tu huku wakisik. Mtana shati peace, mtana shati this, I'm making the beats.
Wamekuwa wakisema hii ni story, sasa wanadai sisi ni wangori. Wamekuwa wakidanganya hii life, wamekuwa wakicheka na hii life. Wamekuwa wakidanganya hii life, wamekuwa wakicheka na hii life.
Life is so hard. We have to struggle, fight for everything so that you can enjoy. This is Mbekas and Betty.